aynu ku horeyne wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen iska horimaad hubaysan oo dhexmaray koox hubaysan kaas oo ka dhacay Kis Control of Gooye. Faafaynta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle.
Iska horimaadkan oo socda muddo kooban ayaa ka dhacay iskooska Kis Control of Gooye ah meel mashquul badan. Rag hubaysan oo la sheegay in isku haysteen gaankooyinka busheeje gaadiidka lagu raacay halkaas ku dagaalamay. Kis Control of Gooye waa goos mashquul badan oo iska kala gooshaan gaadiidka gobolka Banaadir. Gaadiidka soo gala magaalada Muqdisho mid ka mid ah shabeelada hoose ayaa halkaas isku dhaafa. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay fiyo wa dhimashada 2 qof, waxaana mid ka mid ah haweeney doonaysa inay ka raado gaadiid goobta mashaqadu ka dhacday.